kumandi ungomoga kufollowinga akasana ngakaka utukuba kuwange nutukuba nze mukwano nkomisinga mbera kujobu bize business bizo za mukwano kulowoza njagala manye wongulira njagala manye choloboza njagala manye chiyoka yewe mukwano asinga kushira kumukama cheyampa yewa tegera embera waliwo muntandikwa nga nekambula ngiti sirina yewaduka gwe wanzimba ye sikuwana lwa bulungi bwo naye nkuwana kuba mukwano bambi baddewo nze sikuwana lwa figa yo naye nkuwana kuba mukwano ogumye 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 bebi obaddewo mbeera zange nno zaali mbi naye mukwano wakuma chokulya nacho chibula ngobanze nongumya ntino tusabe katonda yelugaba agaba yamanye chibencha nomagoguli oguja nenze baby kiriza nkutikule kiriza mukwano gongutikule kiriza mkunani kempeta obutongole bobo wange because I love you baby need you, sweetie. I go die for you, baby. Kubino byokoze mukwano nsimbye. Sikuwana lwa bulungi bwo, naye nkuwana kuba mukwano bambi baddewo. Nze sikuwana lwa figa yo, naye nkuwana kuba mukwano ogumye. 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 Ogumye.
Again, this is magic.
Ngomoga kufollowinga akasana ngakaka utukuba kuwange nutukuba nze mukwano nkomisinga ntino tusabe katonda yelugaba agaba yamanye chibincha nomagoguli oguja nenze baby kiriza nkutikule kiriza mukwano gwongutikule kiriza mkunani kempeta ubutongole bobo wange sikuwana lwa bulungi bwo naye nkuwana kuba mukwano bambi baddewo nze sikuwana lwa figa yo naye nkuwana kuba mukwano ogumye 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 ogumye.